Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo eby'akamalirizo mu ggwanga ekya UNEB kifulumizza ebyava mu bigezo by'abayizi abaatuula P7 omwaka oguwedde 2025 nga ku bayizi abaabituula bangi babiyise. Abayizi abaatuula ebibuuzo bali 87 mu 313 nga kwabo 99 bayitidde mu ddala erisooka, 308 mu 8 mu 2 mu 9 bayitidde mu ddala eryokubiri, abayizi 16 mu 15 mu 2 mu 6 bayitidde mu ddala eryokusatu, so nga bayitidde mu ddala eryokuna bali 8 mu 8 mu 14 mu 2 mu 4. Abayizi 77 mu 8 ebibuuzo baabigudde nga bano bakola ebitundu 10 ku buli 10 ku muwendo gw'abayizi abaabituula, ate abalala 1 ku buli 10 abakola omugatte gw'abayizi 1,575 bone newankubadde beewandiisa ebibuuzo ebyo tebaabituula. Dr. Dano Dongo, senkulu w'ekitongole kya UNEB, agambye nti abayizi abayita ebibuuzo ku ddaala erisooka n'eryokubiri beeyongedde obungi bw'ogeraageranya n'abaakola ebibuuzo mu mwaka 2009. Abayizi basinze kuyita essomo ly'Olungereza ne kuddako essomo lya Science ne Mathematics, ate ng'essomo ly'ebyafaayo n'eddiini erya SST lye basinze okukola obubi, era kitegeerekese nti wabaddewo okweyongera mu kukola oluzungu okukira bwe kyali mu mwaka 2009. Dano Dongo agambye nti abaana abalenzi baakize ku baana abawala mu kuyita ebibuuzo, newankubadde abawala be baasinze nate mu kukola essomo ly'oluzungu so nga abalenzi be baasinze mu masomo amalala.
Then the reverse begins to happen, meaning that more of the females are scoring the lower grades. This is also shown very clearly in the graph, where the graph for the males is higher up to about credit 6 level. Then they tie up towards credit 6, and now the graph for the females gets higher, meaning that the boys have performed better. We are saying slightly better. We are told by the statistician that sometimes the differences are not statistically significant, but they are there.
Mungeri yemu Dr. Dano Dongo agambye nti abaana abaatuula ebibuuzo baasanga okusoomoozebwa omuli obutabiddamu bulungi.
Ability level in mathematics, 16.4% of the children who sat were in this category. That in English they were higher at 18.5, integrated science was 15.6, and social studies with religious education 15.9. The medium ability level figures are also indicated, as well as the lower ability levels. We can see that the majority of our candidates, about two-thirds, are at the medium ability level. Mama, this, if somebody plotted a curve, this would be a normal distribution curve. Now, these high ability candidates, what do we mean when we say someone is a high ability candidate? These are candidates who can remember or recall facts. They show an understanding of these facts and are able to apply the facts or concepts that they have learned in problem solving.
Ate ye Profesa Celestino Bua, ssentebe w'olukiiko olufuzi lw'ekitongole kya UNEB, agambye nti eggwanga likyalina ekizibu eky'abatandisi n'abakulira amasomero abeenyigira mu kukoppa ebibuuzo newankubadde nga bangi bakwatiddwa. Profesa Celestino agambye nti mu kiseera kino wakyaliwo emisango egigenda mu maaso, era abantu 8 be baakasalirwa ebibonerezo, kyokka nga n'ekizibu eky'abayizi abeewandiisa ne batakola bibuuzo nakyo kikyaliwo.
Candidature has continued to rise, while absenteeism has held steady at 1.3% in the last 2 years. But as you noted in your statement last year, any dropout is a cause for concern. I hope that the permanent secretary and her team have been able to find out some of these causes as promised last year. Performance at grade 1 pass level has improved over the 2024 examination. Overall, more candidates have qualified to proceed to join the next level or cycle of education than in 2024.
I have no doubt that with the efforts government has put towards expansion of access to post-primary education, all nearly 730,000 learners